Walk on my love. Reasoner 2003.
Hey, sagu mwanao. Sagu mwanao.
Texas on the board.
A little bit of a sagu mwanao. Umenya shori ngariwa song. Alibetola sagu mwanao. Utabusi wangari wa songa. Agayaga bin Hans Twans. Utabusi wangari wa songa. Agayaga bin Hans Twans. Umenya shori ngari wa songa.
And I'm lining gini ya kuwaride. Uluranjesa jampu lelari po horide. Wasa sumka yo asamu ya telo majority. Mawachena lelo mule zila machena gorire. Diwe wago di dado wila ulibi plan. Uganiko sonka chesa lelo ule zila nkani. Yolo wila ulibi mabako mongari gadi. Mabeka nugunonda control angari party. Defense ya maguaya lelo mashodi nje. Ufuna dela nzigo mwesa ngan maklasa fly. Uribe dolo sanka mwa ati netu baki njenje pula ngozi handle me. Wow, just like I'm
the person when I ooh. Umenya shori ngari wa songa. Alibetola sagu mwanao. Utabusi wangari wa songa. Agayaga bin Hans Twans. Utabusi wangari wa songa. Ndajina raise now. Kweta tima short straight rolls. Ndajina pizza. Zazo yela tima soft. Ndajina lizla. Jini osa sonka yeka lelo sagu siva. Yeah. Boy stingy lelo musiba mojo. Osa kwila jini abo usho shankono. You taking shots ngari wai gaga viniko. Jolo ta joke to guys ajina winiko. Modela vasi ndarembe noza jebo. Gwari anakona soya chiu kebo. Mabanga zai fedu goma lelo mori pati. Mugona banja lelo jangela njasa. Mwanao. Umenya shori ngari wa songa. Alibetola sagu mwanao. Utabusi wangari wa songa. Agayaga bin Hans Twans. Utabusi wangari wa songa. Agayaga bin Hans Twans. Umenya shori ngari wa songa.